Baby, I love you, I love you, I love you. Kusukale ekujuleni wenhliziyo yami.